verse 2. Jehova mphefumulo wami uhlasebenzi yonke yakhe yomusa. Verse 3. Yena othethelela uyelapha zonke izifo zakho. Verse 4. Okwakhe kubhujisweni isaele. Verse 5. Okulamisa kwakho ngokuhle ubusha bakho bubuyiswe ngozi. Verse 6. UJehova ubenzela bonke abacindezelayo ukulunga ukwahlulela. Verse 7. Wamazisa uMose zakhe izenzo zakhe. Verse 8. UJehova uza ukuthukuthela uvama umusa. Verse 9. Akathethi lonjalo akani into yakhe bephakade. Phathi njengokufanele zethu akasivusi njengokwamacala ethu. Verse 11. Ngoba njengokuqhama kwezulu phezu kwabo unjalo umusa wakhe phezu sabayo. Verse 2. Impumalanga yahlukene nentshonalanga udedele kangaki phambeko zethu. Verse 13. Njengokubona bakhe njalo uyabawukela abamesayo. Verse 14. Kuba uyakwazi uyakhumbula siluthuli. Verse 15. Usuku zomuntu otshani uyakhahlela njengembali yasendle. Verse 16. Uyadlula malala awo ingabe isayazi. Verse 17. Kepha uJehova uphezu kwabamayo kwaphakade kuze kube phakade nokulunga kwakhe kubantwana babana. Verse 18. Kugcina isivumelwano bekhumbula eziyazi ukuba bazenze. Verse 19. UJehova umisile isihlalo sakhe sobukhosi nombuso wakhe ubusa phezu kwakho konke. Verse 20. Bongani uJehova ninazingelosi zakhe, ninamaqhawa namandla enenza okwezwi lakhe. Nilalele ukukhuluma kwezwi lakhe. Verse 21. Bongani uJehova ninamabandla onke akhe, ninazinceku zakhe enenza intando yakhe. Verse 22. Bongani uJehova ninamisebe ziyakhe yonke endaweni zonke zombuso wakhe, mbonge uJehova mphefumulo wami.